kɛrɛmlɛnya yira k'a fɔ ko ukrɛn dugu naani minnu ye kala ta walasa ka fara irisi jamana kan bɛna lakodɔn sini jumadon kɛrɛmlɛn jamana fanga kumalase la dimitri pesko ye kunnafoli mun lase a y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi vladimir putini bɛna kɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛmlɛn yɔrɔ mun na ni a dugu ninnu bɛna fara irisi jamana kan ani ka mɔgɔ ninnu ladon irisi kɔnɔ Monsieur Pesko ye kunnafoli mun lase kunnafonidilaw ma alamisadon ko ɲɛmɔgɔw sugandira Moscou fɛ ka dugu naani ninnu mara taabolow jateminɛ sigida minnu na ni kalataw sugandira tile duuru kɔnɔ n'a banna arabadon bɛna u bolonɔ bila sɛbɛnna sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ u farala Irisi jamana kan walayi lakodɔnni ɲɔɲɛ baro sen fɛ jumadon Saint George bonba la Kremlin mara kɔnɔna na
The United States will never recognize any territory Russia attempts to seize.
Ukraine ni dunia mwa mason kalatamu lakodonima.
Other than part of Ukraine.